zero zero
one. Oh, da, 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 da. Fire, fire, man. Fire, fire. Fire, fire. Niko razi nuze kila kitu changwe kwa jiri yako, cause we fall in love. Fall in love. Ah yeah. Isia zangu zimegonga kwako. Nime fall in love. Fall in love. Yeah. Sijui umenikia hirizi paka naongea peke yangu. Azini ichi zangu fili zajirudia. Yeah. Sijui umenikia hirizi paka naongea peke yangu. Azini ichi zangu fili zajirudia. Wako pole so faster,
yeah.
Huku nyuma umeacha disaster,
yeah.
Kupiga timing upate faster, faster, yeah, yeah. Mwendo wako pole so faster,
yeah.
Huku nyuma umeacha disaster,
yeah.
Kupiga timing upate faster.
Baby, aje, aje anione, aje aniliwaze, aje, 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 aje.
Wanasema hasla choki na umisha jikoki kwa maneno matamu, hey.
Na wala
sito sikia za uchuki, sito jali umelala na nani, hey. Itaje si bahari zangu moni nisiono sichana, cause you're one in a million.
Mwendo wako pole so faster,
yeah.
Huku nyuma umeacha disaster,
yeah.
Kupiga timing upate faster, faster, yeah, yeah.
Mwendo wako pole so faster,
yeah.
Huku nyuma umeacha disaster,
yeah.
Nipige timing upate faster.
Baby, yeah. Aje,
aje anione,
aje
aniliwaze,
aje,
aje, aje, aje,
aje, aje.
Nataka aje kwangu, music
like that.